Na utaka wenyewe muda kufanya kazi pombe ni lewe muda kufanya kazi uko zako maskani na unagombea chakula uko nyumbani
oya oya umbe unakwenda baga takibia dipenda
boya kuna time ya kusaka sana do alafu kuna time inazidi aso time umepata time umekosa never give up wezidi tukufosa ile time umepata time umekosa it's never give up wezidi tukufosa chukua time usiache time cheza na time chukua time usiache time cheza na time wanangu kuna
time
wabishi kuna
time
familia kuna
time
wanangu kuna
time
wanaume kuna
time
wauni kuna
time
watoto kuna
time
wabishi kuna
time
baka kule kuna
time
wanangu kuna
time
familia kuna
time
watoto kuna
time
amatai kumbuka kuna time sitopopo duniani sitokusumbua tena sitotuma taxi yani hiyo time nitakuwa nimelala siwezi gonga hata pisi ya sigara labda hiyo time ndo utasema baby no basi hata kidogo nifungue macho ila itakuwa no yani no umebaki mwili londo maisha go hiyo time macho yatakutoka machozi utatamani uniite hata mpenzi moja mpenzi mbili mpenzi tatu mshenzi ukuita toka enzi chukua time usiache time cheza na time chukua time usiache time cheza na time wanangu
kuna
time wabishi kuna
time
familia kuna
time
wanangu
kuna time
wanaume
kuna
time wauni
kuna
time watoto
kuna time
wabishi
kuna time
baka kule kuna wanangu kuna oya kuna time zingine zinaboa unaweza kumtumia yeye anawaza ndoa kuna time zingine tunabeti tuma kutolea mchumba kuja kapogeti eti kuna time mapenzi nisia bona wenye pesa ndo wanatuebea dogo jeti basi chenji yako idea mana kuweza kuwana kesha lea lea watoto wifu mbili wanataka sana do ukiwapo nyingi utapiga sana show watoto wifu mbili wanataka sana do ukiwapo nyingi utakula mpaka yani kuna time utachana na kudanga kuna time utachana na waganga kuna time utaludi kwa baba kuna time yatakuwa ndo manata kuna time wanangu siongei kuna time itakuwa solo way kuna time nitachakulalana kuna time wanangu gongola mboto kuna time wanangu wabuza
kuna time wanangu tembele kuna time kolaga tamiyalilo
kuna time ata vile siongei kuna time wanangu maliki kuna time wanangu niza shadow kuna time wanangu zensele kuna time wanangu shempozi yani kuna time tunabuwa yo mashate kuna time tunazesha palakate kuna time tunakuja apokate kuna time ni vurugu meche kuna time topo basi pane tente kuna time tunafamia mashempeng kuna time tunaleta maskenteng kuna time tunakuja haza kempeng kuna tempo na desha sana keng keng kuna tempo tunaleta shen shen kuna tempo numaliza mwa bang bang asila
the mixing by X2.